surukundo ukunda bana bawe nikaberi chimanya tso urumujeyi wimuwe
kwifubyizibaho ikamenya n'ikizazitunga igoboka abashonji abarushye n'abihebye